era tewali wakabonero konna tebannagezaako okumukaka seraseeko ng'abasajja bampe kubanneekolera nina okikoola lwa mirembe gyange nnina okwefunira emikwano era ng'omuntu omulamu ku nsi nnina okweyagala endowooza gy'oliko nka yadde abakazi twavaayo era tukola abasinga tuulina ebisente byaffe kuba tukolanga abasajja nolwekyo wembanga nkulinze wonna kimanye ng'osinza abalungi mu nsi
nange olwaleero nobwombi nkunkusabye embeereko omulungi wabuleera tonenya kinyozi waabwe nange nfunyiddewo akawenda obanga ndi mubi mulangi naye nga mumpisa senkanika
abakazi olina bameka mumakageka
kyokka nalina omwoyo agenda
banga kiggera omatengoli eyo wekka
mumaka mulimu ekitundu
okubeera omuwulu ekiseera kyonna lwaki wakisalawo wefumbirega
badde nkyanoonya mpola mpola kubanga kyenatuukako nakiraba wabula era tuddeyo ku nsonga yange obonzikiriza mbe musanyufu nnyo nakwegomba dda naye tofunika kubanga totera kulabika naye olwaleero katonda wattu ani akuzuddeyo gye wabulira jangu nkutwaleko mu maka gange olabe ne wensola muganzi wange ate obadde otya akabiite wange bambi tonswaza nkwegayiridde abatulengera abanaalowooza tyobankwesibako na bwesibi jangu tutuukeyo obutuusi tudde kasita siwala nnyo eddakiika bbiri
ezenze nina eyandese siri nnyo malaya nkubuulire tobaale sifunyenze sebaka era nkujjeemu nowesige ekitiibwa tolina okuva kati tekanneddireyo nkusegulira olwaleero oluzzeemu omukosi lwonna
tuyagadde nkugambe kantu lekayo gwosinga abalungi kale onswaza otya museene yonna ndowooza obwongo
bw'obukyamu
obadde olinda kikyamuganya muli mu mutima gwe yagulaba oba olina empisa kye kyakugaana okuba n'omusajja akukunga era ojja kudibaako tolikyusa wadde gwosinga abalungi oba tuyagadde nkugambe kantu lekayo gwosinga abalungi kale onswaza otya museene yonna ndowooza obwongo
bw'obukyamu
obadde olinda kikyamuganya muli mu mutima gwe oba olina empisa kye kyakugaana okuba n'omusajja akukunga era ojja kudiba otolikyusa wadde gwosinga abalungi oba tuyagadde nkugambe kantuulekayo gwosinga abalungi kale onswaza otya museene yonna lowooza obwongo
bw'obukyamu
obadde olinda kye kyamuganya muli mu mutima gwe yakulaba oba olina empisa kye kyakugaana okuba n'omusajja akukunga era ojja kudiba otolikyusa wadde gwosinga abalungi oba tuyagadde nkugambe kantuulekayo gwosinga abalungi kale onswaza otya museene yonna lowooza obwongo bw'obukyamu obadde olinda kye kyamuganya muli mu mutima gwe yakulaba oba olina empisa kye kyakugaana okubaawo omusajja akukunga era ojja kudiba otolikyusa wadde gwosinga abalungi obadde oyagadde nkugambe kantu